ni vulahe, shangwe na furahe. Omo love me cheche, baby kiss me pek me, nizirahe. You changed, you changed, you changed my way. Fungu langu la urithi pewa. In my head, sleeping with baraka in my bed. Mapenzi hewani na ele.
One.